tamani feminiri afeni ngabasi niku asimani malia alemi tu tu tu. You are the woman of my life, you know. You are the only one I need, you know. Kumanga malisuro. Without you baby no me. Nakupenda sana, lakini kwanini unataka kuniacha? Dale, nakutamani sana, lakini kwanini unataka kuniumiza? I know I love ya. Sambale tamani feminine sisi niteta kumini lezuma kuzu. Samba miakosi enenga machandi nenga manyo isu. Sambale tamani feminine sisi niteta kumini lezuma kuzu. Miakosi, enenga machandi.
Mama bi baba beti minga nyamuke. Anti bi anko beti minga nyamuke. Leta di mali ya miambi kini ega masi. Leta di mali ya miagi kini ega masi. Mama bi baba beti minga nyamuke. Anti bi anko beti minga nyamuke. Leta di mali ya miambi kini ega masi.
Yeah. We're telling you something big is coming out of the way. Let's go.
Sambale tamani feminine sisi niteta kumini lezuma kuzu. Samba miakosi enenga machandi nenga manyo isu. Sambale tamani feminine sisi niteta kumini lezuma kuzu. Samba miakosi enenga machandi.
Miloji mungu ni femani.
Mikokora hiko masyayo. A dream of worry so bad missy. So baby don't go.
Karibu ninapoteza akiri. Boni shike nipate maisa mazuri. Okini kiss kiss inasikia vizuri. Penji lako ni tam tam.
Aha. This a bigger tuna. Chico, Dougla.